Making beats, she's the playboy.
Yo, come a little. Nam call credit your sequel casho before the night falls. We find you with sequel special. Usiku kapita kwa vita dhidi ya usingizi na ndoto zisizo kuisha na tishwe na jinamizi. Masaya kasugea nkikwaza jinsi ya kutoka peke yangu geto nongea na suti na pia za moka na dress. Nafunga mlango na toka na gear park at the place of ready no silence nobody dog it was backing. Mwana na washa dinga sa saba za PM. Nagundua sina kiba na cheki na ATM. Na draw za kutosha na leo na duka na shuka naongeza vocha na piga na njibu. Bado na suka na mwambia ukimaliza nishtuwe mini konjani. Pia kati na kuja unataka zawadi gani? Kasema yoto ipidaya unjo na yo mindepokea. Sindeshe gari kwa speedy. See you baby take care. Siku ikazidi fana kimwana linithibiti. Nkafanya shopping ya mana lelana mlimani city. Kama twiga bat figure matata mithili ya grace. Na pigia na cut wigan lidata na baby face. Nchi ya kusadikika that will be rich this way. Wasa ulipofika malaika aka display. Kissing na hugs and groove like hey baby ya mishu. Nkasoko visa pili nisikize ni kupe issue. Sija wahi kupenda na wala sijui mapenzi na swezi ku when the love goes.
I'm a playboy.
Usijo kanipende takumiza takutenda spende kinta kupa tacos.
I'm a playboy.
Sija wahi kupenda na wala sejui mapenzi na swezi ku when the love goes.
I'm a playboy.
Usijo kanipende takumiza takutenda spende kinta kupa tacos.
I'm a playboy.
Mte wakavuta kite kapozi mudumu wakaja. Nkagiza chupa bakadi na mbuzi kwa nusu paja. Kas na dawa pombe na nyama utani na story. Na check out tadhani fete and of course she's pretty shorty. Vinyuka panda kichwa sister dua kanza visa ni case nkipotezea hata niona nyoka kibisa. Mashows ananletea na blouse mbele imelise kabili kakodi wanje linyamu nuse tikisa. Mrembo kuleta utata so doctor kazama ndani. Alipufuwa stonka data kapata raza duniani. Shuri pebo brother kaka kajisi ko nje sayari. Nikampige chata na memory dana diary. Akatoka na star showbiz kaponza mwili wakati playboy. Slali na demo moja mara mbili. Siku tulipo chana ndo mwisho kungea nae. Akipige na kata nikipokea piga badaye. Ikabidi tembe maskani runduno kuniulizia. Akambiwa yuko nyumbani na shemeje metulia. Akayona na thamani nguvu zikamuishia. Kwa sababu shamtumia kimsinge meshafuria. Akaja kwa dhumuni akutaka kufumania. Nikamtolea mbavuni machozi akaanza kulia. Akitaka penzi la muni ambaye sijatulia. Mwenzake akaja ubavuni kimahaba kankumbatia. Jispagawe na usanii misio kio cha jamii. Nitakugeuza big
dicos. I'm a playboy.
Radio TV ish ABC kuna HIV cos. Jispagawe na usanii misio kio cha jamii. Nitakugeuza big dicos.
I'm a playboy.
Radio TV ish ABC kuna HIV cos.
I'm a playboy.
Usipagawe na usanii misio kio cha jamii. Nitakugeuza big dicos.
I'm a playboy.
Radio TV ish ABC kuna HIV cos.
I'm a playboy.
Usipagawe na usanii misio kio cha jamii. Nitakugeuza big dicos.
I'm a playboy.
Radio TV ish ABC kuna HIV cos.
I'm a playboy.